kutheni wena uhlezi njalo Ngiyabonga ntombi ngiyabonga Sesidlule kobuningi nawe Ngibonga ukuthawushithi Noma kutheni wena uhlezi njalo Ngiyabonga ntombi ngiyabonga
Sikulendela Ilingi ndaba netimbula Namhlanje Ispaga paga Angiso wemsebeyela Bogate Sikulendela Ilingi ndaba netimbula Namhlanje Ispaga paga Angiso wemsebeyela Yeah.
sindo awe masochike sindo ngemfume noqondile ya andimfume noqondile ya ayiwe nwisi momodiya sami pambolami ndizokwazisa nakuba isali ewe ujikeleze isinqondo yami uyibhale mhlo ile nhlobo engasatholakali undenzen fertig sind denn gesch sie ja
I'm gonna bring my way. Oh,
Oh my darling, I'm in my way. Oh, let you to let me know. I mean, the biggest when you see him. Lekagas of cigar, Nestobo, Mono Sendu, Tobo, Bangay, Tobo, Nasayabangu, Bangas and Ambona, oh, Jenna.
Oh, Java njalo, ubaba ufuna umfazi.